ba o na mu buru moni aka o oni aka ngba m no na ba o baba ni buru moni aka o oni aka ngba m no na ba o
Borrow money,
oh, you're not coming to my own. chukwu nwere madu chukwu cheta gị madu ga cheta gị o chefu gị madu ga chefu gị ọ bụrụ onyinye aka bem nọ na mba imani bụrụ m onyinye aka imani bụrụ m onyinye aka ima o onyinye aka bụ ọgụgọ mobi Chineke buru onyinye aka o ahụ eya o ha Onyinye aka mo, onyinye aka, daduo.